오케이 워베르 모아 보여 주인과 우위네 우위네 아소 럭티쿠 만바 마케레오 버르키루리고
루베르 베케레 꼬루
케이타무나 비케레 비마니
이왕왕 모
꼬루 비안 마케레오 버르키루리고
루베르 베케레 꼬루
케이타무나 비케레 비마니
이왕왕 모 꼬루
케니아 폰테나 와이비야 하나는 자루기나 로마케레 No, sumi properly. Anen chalung ata romo kere.
Mani ni mono biro ki blood ngom. Mai mita tuka mula mule ngom. Abet ka junge kori mere ni long. Ini beru malai ke tami poro ki bol. Lo kori chuna gopa ma voli kere ni ina yei lei loi lobo eni ne lupi lui. Gopa mo goni kai pere ba jamu ni weng una. Ate yu kuwa ma di de. Hey, mani tami kai kwera o plan di pe. We ding ding mo. Abituaro me faino Uno dogo to twai Ma kum daro jui kan kori Ma chalo pe kumi poke Dini mogo dogo to twai Gininge gifole chidiri winyi ma dero ke
I don't want peace I want problems always
Ma kere o pora kilu digo
Lube di pe kere kulu
Keita muna bi kere pi mani
Iwang wang mo kulu
Ma kere o pora kilu digo
Lube di pe kere
Ikinji mi maka gifere dano pekwo Ayinyo nyi kwe gulo panero kamo Angeyo mere bi Dek kiyamu kekem Chagwake winyo nyi kamo Neni kalu ini baby baby vomitui Alu ini sweetie sweetie wearing ni Kodi nyi ma mit ma borwa tekeri Abori ni leng kari lir chalu bibi La kodi chuna gopa ma voli kere ni ina yei lei loi lobo eni nelu pinuwi Gopa mogo ni kai pere ba jamu ni weng una Ade yu kuwa mati dead hey. Mami tami kai kwera o plan dipe We ding ding ma Itami kai kwera kulu babi niru Abituaru me final Ma kere o pora kilu liru
Lube yu pe kere kulu
Ke itamu nabi kere pi mani
Iwang wang mo
kulu Pien Ma kere o pora kilu liru
Lube yu pe kere kulu
Ke itamu nabi kere pi mani
Iwang wang mo
Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr